baby, hello. Simu yako tafadhali usinikatie, nipe time hata dakika. Umenimiss sana kabisa. Najua vile unavyonisirikia, na mimi sikutaka iwe tabia. Unapenda na unasumbua, kwani umesha kuchagua? Nimeamua kuacha tabia mbaya, baby. Hizo tabia za zamani sina. Usinitupe mimi kisa kukuruderea. Even if I was wrong, try to understand that I've changed a lot. Kama kuwa ngumu mami, itawai tena trust me. Na kupenda kama mate ulimi, itawezo kiwa mbali. Kama kose kwa kuni mefanya nisame mie, itawai kurudia nyurume mie. Itawai kukutenda kila siku ya kalenda. Wendo mama nilipenda paka mwisho wa maisha, hey.
Hizo tabia za zamani sina, sina, sina. Ile ujanja unazani sina, sina, sina. Chukua basi yako simu nikuambie, isha kufila mtanjo unirudie. Hizo tabia za zamani sina. See you.